Sephelile nokubalisha ngokukhono zongijabulisha ngoba wena uyangithokozisa ngoba wena uyangihlanganisha sephelile nokubalisha ngokukhono zongijabulisha angisakwati manje angisakwati manje sengihleli ngihleka njalo nje angisakwati manje angisakwati manje Sephelile nokubalisha ngobukhono zongijabulisha ngoba wena uyangithokozisa ngoba wena uyangihlanganisha sephelile nokubalisha ngobukhono zongijabulisha angisakwati manje angisakwati manje sengihleli ngihleka njalo nje angisakwati manje angisakwati manje sengihleli ngihleka njalo ngizokuzwa 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 eh shandwa mina ngizokuzwa 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 eh ngithi ngizokuzwa dalima umemeza ngizokuzwa mina